Sebenzi laqoshela ukthuka ingamla je isilungu ngisiringa makupheli inyanga bane beef laba ama gift rapper ba rap inyama ame beast baba ngidla abantwana kwanta amachama khanda limtshelo kwakhe ngeke bamtshele nix zenzela imilkshake yakhe ushake ibox le beef ngene bank manje ashintsha amazuka ayi 6 kagela amazambane
vele ngihlanya lishaye los rat ngingafaka ngeanda ngifike next door ngicela ifish oil ngebhodlela le hands khanda limtshelo kwakhe yonke into wrong i right yonke intipiya washa ngeza amazinyo nge-sunlight bengithi ngihayi kanti hayi beba-right angikho right inyahlanya kunajive nabo-cheri angibathandi lamagoldika afunani kimi ngoba nginayo imali funa u-chero chaisetaxi ngizodhi nyukethe phansi
khanda limtshelo kwakhe wayi mele ngizwe ngawo namadlebe wamosa ngeke ngizwe ngawo mina ngiyasaiva I don't use my mind namanje ayikajiki yonke into e-wrong i-right khanda limtshelo kwakhe wayi mele ngizwe ngawo namadlebe wamosa ngeke ngizwe ngawo mina ngiyasaiva I don't use my mind namanje ayikajiki yonke into e-wrong i-right
yonke into e-wrong i-right ukhanda limtshelo kwakhe ya ngukhanda shiye senda ngeke ngikhole manje fana noshezi ngiphule overgangiphelelanga and angijabulilanga amashona ngingathukananga ya futhi yakhe ngizophinda mangabanzwanga ya futhi yakhe mina nenhlamba sixabelanga ya vele ngidome nangizinza ngigelezanga esigela ngaphuma ngewindi umnyango ungavatshwanga
lala nochiri ngiphethe ikhamera ngimshaya ngeflash umakheni ukhosebeze back njalo ngikhanda ukhesha nhlanga sengiyekile kuloku baba ngishisa impepho muri phoyisa ngeligobi isandla ntwana ngiphula umthetho khona esuya kulo mdulo okay namafeget lerep umdubulu ek una 47 usibheke stand some no dodo akasifani ewe uzwa nosukrepa boy ayifani
khanda limtshelo kwakhe wayi mele ngizwe ngawo namadlebe wamosa ngeke ngizwe ngawo mina ngiyasaiva I don't use my mind namanje ayikajiki yonke into wrong i right khanda limtshelo kwakhe wayi mele ngizwe ngawo namadlebe wamosa ngeke ngizwe ngawo mina ngiyasaiva I don't use my mind namanje ayikajiki yonke into wrong i right
limtshelo kwami lekhanda khamela umfundisi ekhanda zishe ngepatch lebible ngiphika uJesu okwecala phela akusumfwethu angizalo nayo intanga ngisangathengisa amarosari esihogweni imali iza kuqala ayijika ikhoni uyabanda ma ungashanga angisifihli ngidimoni ngiyoze ngife ngathandazanga Chef poison vele gama uthokzini phile ebusuku ngisanga ngishela ugoga lahle umkhulu
mina ngiphusha ikhahlamba lokulamba vele uizwi emupopa ngenamba ngathi ugogo phethe isikhwama somchina ngiqala ukungena esportini ngiyiminor ngafika da ngavula icypher ngafundisa amatime okurima uthi why ngikubiza ngentwana ngaqala ukushayina basaplana mabajabulela ukuthi bathole umntwana omfana mina bebangisayina so wena mabakusayina ngizobe sengiwina amasama ngaretire khanda limtshelo kwakhe wayi mele ngizwe ngawo namadlebe wamosa ngeke ngizwe ngawo mina ngiyasaiva I don't use my mind namanje ayikajiki yonke into wrong i right khanda limtshelo kwakhe wayi mele ngizwe ngawo namadlebe wamosa ngeke ngizwe ngawo mina ngiyasaiva I don't use my mind
I know ngiyayivala
Sure, I do bad things for fun Shaya lenja ngesikhwehlela ngoba ishaya intombazane Ngena esontweni lama Muslim nengulube ephilayo Rapper after mini problem Uba umuntu okhenyayo Wele le skill esinopelepele babayitha bababele And the next skill saba sikhuphuki Kumele ngibajeke Akusinoma ubani onesiphandla se long sleeve Grand nge-chepisi ngihalela i-boss league